abakugu mukubuda abudaba wabudde abafiiriddwa ebifo mu kalulu akagenda mu maaso beewala okwereega ebitya n'okuwakanya ebyavudde mu kulonda nikubanga bayinza okuwunzikira mu malwaliro. Kkooti ensangi zino zikola butaweera okuwulira emisango egiwakanya ebyava mu kulonda okwaliwo nga 15. Ebikyasembyeyo aba National Peasants Party baddukidde mu kkooti ensukkulumu nga bawakanya obuwanguzi bwa Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ku bwa pulezidenti. Ali Mala akulira A to Z Professional Counseling and Support Center agambye newankubadde okuwakanya ebibamba ku butonde ebibamba kya butonde embeera eno bwe twakwatibwa na bwegendereza agudde ku njega ayinza okulwala.
Kubanga ebyafaayo bijjukira nnyo omuntu eyakkiriza mu kitiibwa n'abeera ng'agenda mu maaso nga tawakanyiza takoze buvuyo. Ekintu kino eky'okufiirwa mu kiweefuremu empya tofiiriddwa muntu gwe kennyini. Obutonde bwo gwe bukyaliwo n'erelevansi yo esobola okubeera ng'egasa abantu abalala. Okufiirwa akalulu temukiteeka nnyo ku identity zammwe kubanga omujja kufuna depression ate muveemu ebirala. Okukkiriza obuwanguzi obw'okuwangulwa wankubadde kwetobeseemu ebyenjawulo bimuyinza okukuluma okubikkiriza ebyo byonna nti byabaddewo tekitegeeza nti gwe ogenda kubulawo. Funa okubuulirirwa okulungi okutava sayidi emu osobola okugasa ensi eno ng'oyise mu mbeera endala.